xilli weli gudda doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkaasi Kenya si weyn ee looga sugayay inay ku dhawaaqaan natiijada kama dambaysta ah ee musharaxa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee salaasadii dalkaasi ka dhacday ayaa waxa dhanka kale ay gududu shaaciyeen, isla markaana ay shahaadooyinka guusha guddoonsiiyeen qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada, barasaabyada iyo weliba senatarada ku guuleystay tartanka doorashada Kenya, iyadoo xubnaha tartankaasi doorashada ku guuleystayna uu ka mid yahay xildhibaanka Soomaaliga ah ee laga soo doorto magaalada Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi, kaasoo markiisii afraad ku guuleystay kursiga golaha baarlamaanka ee laga soo doorto degmada Kamakuji ee dowladda dhexe ee dalkaasi Kenya. Haddaba waa kale wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi oo faahfaahinta warkaasi noo haya.
Marka laga soo tago in guddiga doorashooyinka Kenya laga sugayo inay shaaciyaan natiijada kama dambaysta ah ee tartanka, haddana guddiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan u shaacinayay xubnaha ku guuleystay qaybaha kale ee kuraastii lagu tartamayay ee doorashada, sida kuraasta golaha baarlamaanka, barasaabyada ismaamulada dalka iyo kuwa dowladaha hoose ee gobollada dalka. Natiijada kuraastii ay xalay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa kuraasta xildhibaanada degmada Kamakunji oo ay xafadda Isliina hoos tagto.
Announcing results for Kamakunji constituency for the position of Member of National Assembly, Abdi Yusuf Hassan.
Guddiga ayaa shaaciyey in kursiga golaha baarlamaanka ee degmada Kamakunji uu ku guuleystay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo helay codad gaaraya ilaa 34,000, halka musharaxi kale ee la tartamayey ee ahaa Robo Maxamed oo isma Soomaali ahaa uu helay codad gaaraya ilaa 22,000 oo cod. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo kursiga degmada Kamakunji loo doortay markii si afraad ayaa ku dhawaaqista natiijada guddiga doorashada kadib waxa uu sheegay in Soomaalidu ay doorashadan aad ugu soo baxeen, isla markaana dib u doorashadiisa ay guul u tahay Soomaalida iyo dhammaan dadka ku nool degmada Kamakunji.
Kursigan xildhibaannimada anigu ammaan u igu yahay 5 sano hore adii dibteen waa ka soo baxay ammaanada, 5 sano ee dambena waxaan idin ballan qaaday inaan idin shaqaynayo si cadaalada, si daacadnimo ah, horumar iyo midnimana aan ka shaqaynayo. Marka hambalyaan leeyahay, guul ayaa noo soo hoyatay, aad iyo aad baan ugu mahadsantahay.
Robo Maxamed oo ahaa musharaxii xildhibaan Yuusuf Xasan kula tartamayay kursiga degmada Kamakunji ma uusan joogin goobta ay guddiga IEBC ay uga dhawaaqayeen natiijada doorashada. Warbaahintana weli lama uusan hadlin in natiijada doorashada uu ku qanacsan yahay iyo in kale. Dhinaca gobollada kale ee Kenya, guddiga doorashooyinka ayaa si lamid a sidan u shaacinayay natiijooyinka xubnaha ku guuleystay kuraasta xildhibaanada baarlamaanka iyo barasaabyada kala duwan ee gobollada dalka. Keliya arrinta hadda ay dadku guddiga IEBC ay ka sugayaan ayaa ah ku dhawaaqista natiijada musharaxa ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.